Yeah, 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 yeah. Rhymes intellectual chip, I write see. Rhymes intellectual chip. Chibaba, 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 chibaba. Yeah. Salam sana kwa Wakenya wote. Salam sana kwa wapendwa wote. Salam sana na wapenda nyote. Sote tutoke ndio hip hop iokoke. Watoroke sana wana majuju wote. Watoroke sana wale mawanga wote. Watoroke sana walotuzibia sote. Ghetto stoboke ndio faraja stiririke. Wadondokwe sana wale madingi wote. Yadondokwe sana masoko soko yote. Yadondokwe sana ndo pia we upate. Ugali usidate daily meal ni advantage, yeah. Na keep a real sana kwa mark ndio upate, yes. Mavitu really kadha unaweza ukamate, yes. Mizuka kisha panda nibuyu ni kusmarten. Ni kusmarten knowledge kukamate, yeah. Gibaba wea mbele kuna mauwa ya hazini niko mbele. Gibaba ila misele mai bahari ni mbizi mbizi mbele mbele. Gibaba wea mbele kuna mauwa ya hazini niko mbele. Gibaba sana usilale jikokote. Mini ni ngumu sana ila moyo usiukate. Uvumilivu mpana nafsi ngumu ikazane. Kila pande tuko maya kimababe, yes. Ni maumivu sana kula mfupa soma pande. Kijivujivu bwana moto mkali soma chale. Kitifutifu sana mwanajeshi ukazane. Kwenye sami tupaye utambaraze. Nimehitimu sana hip hop mini pande. Kizi la grandi mistari ya kuifadhi. Nimezikili sana biti hadi nisagwe, yes. Na producers mimi ni kamatwe, yes. Booth ni tupwe rhymes ni pakaze clouds. Ni garagaze clowns ni wapakaze frown. Chante chante crown ni pate. Geto lingare jibaba kwenye pate, yes. Jibaba mawe ya mbele na mawe ya hazini niko mbele. Jibaba ya mbele na bahari ni bizi bizi mbele mbele. Jibaba mawe ya mbele na mawe ya hazini niko mbele. Jibaba Jibaba, 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 Jibaba. We'll be right back.